Onviridde yomukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo onkase nnyo nkulabire awo bw'otyo kinnemye okukyebeera. Waliwo ebibimbo lumala nebika naye bigenda nebindeka kyekimwancyo lumepimamu nebibetetwa asive uwoli wasinga manyi obeera mu nze ensozi oseteza nseteze obeera olwazi mwene kweka balabe ne bayitawo onkuuma kangwe mu kifuba ky'omume kangwe kangwe nyanjale buli kye natuulira wewe nkweyabiza tekinswaza nandibadde mu bangi abataawa kiki kye mbasingaabo kye nkuwadde kinoonya ne kimbula tondese kuwa mmata onviiriddeyo omukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo onkase nnyo nkulabire kinnemye okukyebeera nandibadde mu bangi abataawa kiki kye mbasingaabo kye nkuwadde kinoonya ne kimbula tondese kuwa mmata onviiriddeyo omukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo onkase nnyo nkulabire awo bw'otyo kinnemye okukyebeera. Sikuzanyisa